Sisi ni wale tuliokopa tukapeana, tukashauri watu kupendana, waliosusa tukawapa moyo. Sisi ndo wale tulioposti kufa kuzikana, wapenzi saizi tumeachana, mapenzi kosa ni kasoro. Hatuna foto tumonga paka kucha, twasubiri majibu mpaka moro. Sabuni na mafuta, alfajiri bafuni ya ugodoro. Nimeshinda nkimomba Mungu, ngawa mkafiri na leo aneka ugoro. Jazi na ngangania, na sio siri na jifariji na bia. Wo wo wo, uba unitete, kuja uniage sawa nina pupa. Kamba nijinyonge, uwa ni asara niwe nimekufa. Toba au nisionge, penzi ni mabuyu wezu katafuna. Chunga nisikonde, migali la maji nimekwama. Sorry kamba to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami, moyo na kuitaji. Sorry kamba to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami, moyo wangu bila we maradhi. Anayependa kweli uonekana falafai, penzi ni msiba wa maba. Na ukipendo mejiroga uchawi, ukigongyo uneza kaba. Niko chini ya mwembe busati, embe imeanguka ijaiva. Ningumu nishaona wa Bugatti, wanalilia penzi udavida. Uba unitete, kuja uniage sawa nina pupa. Kamba nijinyonge, uwa ni asara niwe nimekufa. Toba au nisionge, penzi ni mabuyu wezu katafuna. Chunga nisikonde, migali la maji nimekwama. Sorry come back to me, for real